Yes, we are wild away.
Nataka kukukumbatia lakini siwezi. Nataka kukukumbatia lakini siwezi.
But we are wild away. Yes, we are wild away.
Nina uchungu sana ya kuwa mbali na wewe.